ndaba suhuje chief superintendent Hiber Gashagaza hari umuhungu uriya muryango utarabonetse na nubu sinzi niba police yamenye aho aherereye kugeza ubu
ari umushinga rwacu yo tare kujya ni cyarimwe kandi ubona byo biri mu bijyanye n'iperereza ubu byose ni mara kurongo tuzifuza ubu no twagiye cyo kwatangaza
ubusanzwe yo mukuri perereza nk'iri chief superintendent Gashagaza hari iminsi mwiha ko hari cyo mwamaze kugeraho cyane nk'igikoro nk'ikiriya cy'ubwicanyi
ubwo wundi hari iminsi police yemereye gufunga abakekwa iminsi itanu bivuye ko bashyirwa ubushinjacyaha hanyuma ubwo noneho ariko ntibivuze ko iperereza ridakomeza kandi niba abantu bari kubushinjacyaha n'ubundi police irakomeza iperereza kuko ubushinjacyaha bufite iminsi nanone nawe irindwi nyine kubakurikirana uwo muntu n'undi ku mutwe twashyize wote kandi ikibuyicyanka kiriya cy'ubugome nka biriya bukabije n'ubundi niyo bitarangiye ubundi kuva ribaye gikomeza
murebye aho uyu muryango wari utuye chief superintendent Gashagaza kuva ku nzu y'uyu muryango wishwe kugera ku nzu iri hafi y'umuturanyi harangana iki
nawe uzi ko mu rwanda ukuntu batuye ahantu hose abantu batari bari batuye mu mujyi nk'umudugudu wenda aho si umudugudu ariko ni ku musozi umwe nyine amazu aba yegeranye ku buryo bitatandukanye cyane ariko haba ari intera runaka
murebye se intera y'ubu bwicanyi bwabaye abantu batandatu mu muryango umwe kwicirwa icyarimwe ni ikibazo cy'umutekano mugira muti uteye ikibazo cyangwa mwatubwira aho iki
aka ni akarere karimo turabizi dufite umutekano mwiza mu ntara y'amajyepfo icyo ni ikibazo kiri hejuru kitahuje wenda n'umutekano mukeya cyane cyane ko ubundi kugira ngo igikorwa kigere nka kuriya biterwa nyine na umuntu ashobora kuba ari umwicanyi wagize umwuga ubisobanukiwe kubikora wabizobereyemo kandi bwicanyi nka buriya butagusanzwe byabaho reka mbese ari ibintu byasanzwe byakozwe n'umuntu ari we ufite niba nabyita ubuhanga mu bijyanye n'ubugizi bwa nabi akaba yabigeraho
muragira muti ni igikorwa kimwe kitasobanura ko umutekano uteye ikibazo muri kariya karere ka Ruhango none se muragira ngo mwumvikanishe ko abantu batuye hafi muri kariya karere badakwiye kugira impungenge ngo baryamire amajanja
yenda hari ibikorwa yenda bikurikiranye kimwe bibiri bitatu byabayeho aho wavuga uti noneho ni ikibazo cy'umutekano mukeya
tubifate dutyo murebye uburemere bwa buriya bwicanyi bwakozwe hariya mu by'Imana hari nk'izindi ngamba polisi yaba yafashe ku bijyanye no kubungabunga umutekano cyangwa se hari icyo polisi yaba isaba abaturage
no gusobanura umutekano warahana abaturage bazi ko hari yera n'iki nagera kibaye yenda icyo twakora n'iki ni uko yenda hari ngo twashoho noneho kugeza umutekano yenda mu buryo yenda nanone bujyanye nanone mu buryo bwihariye kugira ngo ikintu nka kiriya cyo kuba cyakongera kubaho ariko kuko abaturage n'ubundi umutekano ufite ari ikintu nk'uko navuguye cyihariye ikintu kiba gihuriye n'umutekano muri rusange ibyo ntabwo cyari kizwi noneho abantu bavuga ngo ibintu byacitse kandi noneho n'abaturage ubwabo bafatanya mu gucunga umutekano kuduha amakuru no gukorana umunsi ku munsi cyane n'ikintu cyabibye niko navuga natwe mu rwego rw'umutekano gishobora kugerwaho ariko bitavuze ko rero ku baturage ubwabo niba byarabaye gusenga yenda hari abavuga ngo bafite umutekano cyangwa impungenge byatewe na biriya bintu ahubwo none cyo kubitewe n'uko dukorana n'uburyo tuzuye mu kazi kacu ka buri munsi mu rwego rw'umutekano ubwo nabo byabaye no kurushaho no kubona n'abashobora no gusana nabo ubwabo mu bavigilante bashobora no kugenzura n'umutekano kuruta uko babikoraga